DJ Devon. DJ Divine.
Yuko na mpango na wewe tulia.
He has the ability, he has the drive, and he definitely has the skill.
I am happy, happy ya kwamba nimeokoka leo.
Habari njema kwa wale wanaoteseka.
Serving you up with the freshest gospel vibes. It's gotta be God's number one DJ. DJ Divine. DJ Divine. DJ Divine. DJ Divine.
Nimehesabu. Nakuhesabu. Nimehesabu. Nakuhesabu. Nimeongeza. Nakutoa. Nikazidisha. Nakugawanya.
Nimeona ni wewe. Yesu ni wewe tu, nimeona ni wewe. Yesu ni wewe tu, hakuna mwingine ni wewe. Yesu ni wewe tu, peke yako ni wewe. Yesu ni wewe tu, hesabu zote nilizofanya. Nimeona ni wewe tu, peke yako ni wewe. Ni wewe, Yesu ni wewe tu, mwanzo mwisho ni wewe.
It's DJ Divine, the Gospel Mixmaster, representing Spin Lords Entertainment DJ.
Ni Yesu wa kweli, ni Yesu wa kweli.
kawambie mashida zako, kazi sikia kwa radio. Ulidhani msaada upo, walitaka uwaibike, japo Yesu hayuko vile, mambo yako ni yako naye. Ila Yesu hayuko vile, milele habadiliki.
Nimetambua, rafiki wa kweli ni Yesu wa huu.
Subuhi, chakutafuna kuna
DJ Divine
kali maudhui, chakumisha kuna nimeambia wana alitakuwa sama wasilie, kasisitiza muke asiki kuniomea avumilie, na sarenda yote kwako, nipoke baraka za fao. Na sarenda yote kwako, nipoke baraka za fao.
DJ Divine, the gospel mix master.
Chote utakacho, pika kunitosha, mgogoni wanicheka, wako tayari kunitongea, mgogoni wanicheka. Nitembeapo kwa janga la mauti, mimi sitaogopa. Nitembeapo kwa janga la mauti, mimi sitaogopa.
Usinifanye mambo ya kunipasha. Si mwanadamu adanganye, ahadi zake zote kweli, na amina nimemwona. Akisema ndio, hakuna wakumpinga. Akikubariki, hakuna wakunyang'anya. Akikuahidi, wakati yatimiza, anavyokuita. Jani mwako muambie, akisema ndio, ndio hakuna kumpinga. Akikubariki, hakuna kunyang'anya. Akikuahidi, kwa wakati atimiza, anavyokuita.
ya kukuhusu, nikasoma kwa vitabu, nikaona kumbukumbu, we ni Mungu wa ajabu. Nikataka nikujue, dhambi zangu nikatubu, nafsi yangu iwe dawe, uniweke karibu. Paradise, I wanna be in there. Mafuriko ya kiti, nataka niwe mmoja wao, mmoja wao. Nataka nikuone, Mungu wangu nikuone. Nataka niwe nawe, Mungu wangu niwe nawe.
Nisharithika kwa wema wake. Sasa ni ndere mwaze na nashangwa.
Yunami, ananipenda ya Yunami. Ananijali ya Yunami. Ananipenda ya Yunami. Yunami, ananipenda ya Yunami. Ananijali ya Yunami. Ananipenda ya Yunami. Ukuwa maisha ni kipimo cha imani, nsije nipoteze. Na linda usiano wangu na yeye na Yesu, nsije ni mcheze. Tabia natunza kwa ndani, jana mzicha nichomeke.
na tena wacha you know me. Yesu love, ah yeah. Sifa na shima na mwonyesha ye, nisharidhika kwa wema wake. Sasa ni ndere mwaze na nashangwe. Yeah, yeah, ah yeah. Ananipenda ya you know me. Ananitali ya you know me. Ananipenda ya you know me.
DJ Divine.
Yeah.
the best of the best video mixes that anyone could wish to see. It's DJ Divine, representing Christ Jesus to the fullest. Follow him at DJ Divine 254 on Instagram and Twitter.
Ask me, I know. God sits on the throne. In the highs and lows, nimbemuona. Sitapungu kiwa kitu. Amenijaza nguvu. Moyo wangu umepona. I've never been the same since you came my way. In you I live, I move and have my being. I have never been the same since you came my way. In you I live, I move and I have my being. Ooh, whenever I come, ooh, I'm gonna do what nobody else can do, can do. Nothing in this world can satisfy me like you do. I've never been the same since you came my way. In you I live, I move and have my being. I have never been the same since you came my way.
Jesus to the fullest. Show him how it's done, son. You know who it is. It's DJ Divine of the ones and twos. Playing you tomorrow's hits today.
Sahau baba, umenitendea mema, acha nikuimbie. Unapomu ukimwi kwa miaka unatafsiri majira, huzuiwi na muda, umejawa na nguvu, ndio maana na kuita baba. Moyoni mwangu najawa sifa na ujasiri, katika wewe hakuna mlima wa kuniangusha, ndani yako ninasimama. Majeshi yalo upande wangu ni mengi sana kuliko hawa dunia, hatua zangu zaongozwa nawe, siangami, siteketei, katika wewe ninasimama, siteketei.
Manangesha kufa
bada
Nengi kimeona
DJ Divine,
tena ya kuvunja moyo, kata ningesha mwacha kuhu. Kama ni misongo ya mawazo, magonjwa mama nimepitia, ninazoea maumivu ya kudhara uliwa umasikini, nikila siku ninajipa moyo.
Barua wasome palipo giza angani.
Twitter.
Nasema niyo kwa mapenzi yako ulivyosimama nami, wewe ndo chaguo la moyo na yako fimbo inanifariji baba, ushughuliki na history kila siku ni victory.
Entertainment DJs.
Aleni iba, ameona moto, ona natimiza ndoto. Wala sikosi amani na Yesu yu ndani yangu. Sitaki dunia, nimezama kwako, wanifurahisha moyo.
It's gotta be God's number one DJ, DJ Divine. It's DJ Divine, the Gospel Mixmaster.
Giza mbele na mauti nyuma, pande zote huoni, umeshindwa kama mimi. Pesa hakuna, bali umenyang'anywa. Wamekukimbia, uliowategemea. Nasikia sauti, kilio cha Yesu. Hakuna kilio tena, tawapumzisha msaima, haleluya.
Taifanya milima tambarare, tayafanya mabonde yote ya jae. Tanyosha sawa njia zote, wanadamu tutauona.
Say jokes aside, you know what I mean, yeah. But hits keep coming, coming, coming.
Oh Lord, umenipenda sana, we ni mwema. Oh Lord, umenishika moyo, siwezi toka.
How I love you, nashindwa hata jambo la kusema. How I love you, maisha yangu umekamilisha.
Watu walinichanganya changanya, wakakoroga koroga, wakasema dunia inatosha. Wakachanganya changanya, wakakoroga koroga, wakasema wokovu haiwezi. Nimependwa na Yesu, nimeonja utamu.
Nimependwa na Yesu, nimeonja utamu.
I am happy, 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 happy
za wenzio. Una mume wako mama, kwa nini wamtamani yule wa mwenzio? Usidanganyike, Mungu hadhihakiwi, upandacho nicho utakachovuna.
DJ Divine.
Ukipanda vya mwili utavuna uharibifu, ukipanda vya roho utavuna uzima. Fusha macho waonao, na tena uyapotoa maneno ya wenye haki. Tazama yeye ni Bwana wa wote wenye mwili, hakuna neno lolote ngumu asiloliweza.
DJ Divine.
Chochote utakacho atakupa, muite tu atakuitikia.
Vikwazo kama uwazo, ndugu zako wanakuona kinya, uko tena taro kisakaro, pesha choka kulala mtaro. Umejawa na vikwazo kama uwazo, hata rafiki wanakuona kinya, uko tena taro kisakaro. Umejawa na mikopo balai, lakini siwezi kudai, nachotaka nikubebe today. Mbona ukumbuke huwezi potea, wake mumba na kuomba sogea, lakini siwezi kudai, nachotaka nikubebe today. Mbona ukumbuke huwezi potea, wake mumba na kuomba sogea. Kuomba sogea, sogea, oh oh, kwake sogea,
sogea.
Sogea, sogea,
eh,
eh, kwa ke sogea.
Sogea,
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 oh, oh, kwa ke sogea.
Sogea,
sogea, sogea,
sogea,
eh, eh, kwa ke
sogea.
Sogea.
Serving you up with the freshest gospel vibes. It's gotta be God's number one DJ, DJ Divine. Follow at DJ Divine 254 on Instagram and Twitter.
Matatizo ni sehemu ya maisha yetu, wewe sikia, asiwe chanzo na kibali cha kumwacha mumba uende dunia. Matatizo ni sehemu ya maisha yetu, wewe sikia, ila tundo mwanzo yatupasa kuyashinda yote, sahau dunia. Uta machozi mama kovu, haya yote yatapita mwanae. Umetumwa Mwenyezi na utubu, maisha yako yatakuwa sawa. Uta na machozi mama kovu, haya yote yatapita mwanae. Umetumwa Mwenyezi na utubu, maisha yako yatakuwa sawa. Ila kimya siwezi kudai, nachotaka nikubebe today. Mbona ukumbuke huwezi potea, wake mumba na kuomba sogea. Ila kimya siwezi kudai, nachotaka nikubebe today. Mbona ukumbuke huwezi potea, wake mumba na kuomba sogea. Kuomba sogea, sogea, oh oh, wake sogea,
sogea.
It's DJ Divine, the Gospel Mixmaster.
Rugendera angu, nikitafuta nyota ase, mutima wangu, ukachoma sana ase. Rugendera angu, nikitafuta nyota ase, mutima wangu, ukachoma sana. Kisa chadamu msalabani, ulini wai wai wai, siwezi lenga kama deni, unani dai dai dai. Kisa chadamu msalabani, ulini wai wai wai, siwezi lenga kama deni, unani dai dai dai. Wako mina masana,
weni nyotayo,
kwa muza ya stababa,
weni nyotayo.
DJs, we run Kirinyaga County.
DJ Divine, the Gospel Mix Master on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Divine 254.
Follow DJ Divine, the Gospel Mix Master on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Divine
254. Nilikuwa nikisikia habari za Yesu. Kusema Yesu waokoa, asamehe dhambi zetu. Kusema Yesu wasafisha, abadilisha maisha ya watu. Leo ninakiri
nilikuwa nimepotea dhamini. Shetani kanitumia kuwa chombo cha uharibifu, washerati na ulevi ikawa sehemu ya maisha yangu. Kama mwanamke Msamaria nilipokutana na Yesu, maisha yangu yakafunguliwa. Nimepona kweli, Yesu umenipa uzima, nimepona. Nilikuwa nimepotea dhambini, shetani kanitumia kuwa chombo cha uharibifu, washerati na ulevi ikawa sehemu ya maisha yangu. Kama mwanamke Msamaria nilipokutana na Yesu, maisha yangu yakafunguliwa. Nimepona kweli, Yesu umenipa uzima, nimepona. Leo ni
mifupa mikavu, tazama imebaki mifupa mikavu.
It's DJ Divine, the Gospel Mixmaster.
You have done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 times, it still would be enough to say, Ponya wa ponya kapisa
na rekelemo.
Oh, oh, oh. Ujuae moyo wangu, wewe majia uzima
na rekelemo.
What shall I render day to Jehovah, for he has done so very much for me.
Kwenye huli umauti sitaogopa, kwani wewe yako wewe Bwana wangu, sina mwingine ila wewe kimbilio langu. Maadui wakinifuata kuniangamiza, na kukimbilia ewe Bwana mwamba imara. Kwa fadhili zako njema uniokoe, kwani najua nina rafiki wa pekee kiwa naye. Nimezingirwa pande zote, naliita jina lako la Bwana, sikia kilio changu Bwana, napopitia kwenye vuli wa mauti sitaogopa. Peke yangu ninaye kando yangu, majaribu nikipitia najua nitashinda. Kila nikiwa magoti ninakuhisi Bwana, Mungu wangu huwa halali na hasinzi. Macho yake kutwa kucha yaniangazia, ninajua nina rafiki wa peke kiwa naye. Nimezingirwa pande zote, naliita jina lako la Bwana, sikia kilio changu Bwana, napopitia kwenye vuli wa mauti sitaogopa.
It's DJ Divine, the Gospel Mixmaster. DJ Divine, the Gospel Mix Master.
Siku nyingi nimekaa nikijiuliza, upendo wako Baba kwa walimwengu. Wewe ni mwema Baba wa huruma, ulipa kwa mbingu na dunia, mwanzo na mwisho. Si watoto takusifu, atutakuabudu. Ndiyo sababu twasema asante. Nishike mkono nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, ili uwe wako. Iwe wako Baba, tazama kila pande ya dunia, kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake. Mungu Baba ni mwenye kutujali, Mungu Baba ni mwenye kutupenda. Umelipa ngapi kwa ukai wako? Umepana lini na kubarikiwa? Mungu ni mwema, mwenye rehema, mwenye rehema zote. Nishike mkono nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, iwe wako.
DJ Divine, the Gospel Mix Master.
Iwe wako, iwe wako Baba, tukumbele zako, tukipiga magoti Baba, tusamehe dhambi zetu. Tukumbele zako Baba, tukumbele zako, tukiwa wanyenyekevu Baba, Baba tupe amani. Tukumbele zako, tukiwa wanyenyekevu.